Don't miss Testimony Time, where real people share what the Lord has done. We are Power of Faith.
The best radio station in the world.
In the world.
Is right here, right now.
Catch Save for the best in urban gospel music. Rhythm and Love for those sweet Jesus melodies that move the soul. The Update to keep you informed and inspired. And Covenant Walk for all things marriage and godly relationships. And that's not all. There's so much more waiting for you at npcproductions.com/shows. This is NPC Radio, the power of faith, on air and online.
Thank you for listening to NPC Online Church.
Listening to NPC on Church, NPC Radio. My name is Isaac Katarieva. We love you so much. We love you very, very much. And we would like to welcome you into today's program nicely. Our guests are in the building. As usual, they are here and they are ready to have it going on. My name is Isaac once again. And today is a very nice, special day. Today is a beautiful day. And we are joined by guests. Tuinawa Bagenyi. Tuinawa Mukulu. Farouk, tuinao Mr. Dennis Mwanguzi, ate Mr. Farouk wa iseko nomu genyo kubidigwe mba desi na wate giralinya. Aha, ye Mr. Ivan, kakati ngenda bakiri za wagenyi bange, baso kebe ya njule, tuoluvanyuma tuoyongereyo, nesawe gula wo, session ya feno. Sanso bala wa sewa.
Nape sewa tusanso kusanga. So tuyanze kwa mkisa guno, mwaga nyaguno. Tuchaza kwa nafewa noku NPC Radio. Elinya Kasozi Farouk. Vidao no kumpi na usugwe. Kanisa United Christian King of Glory. Wetu vidi dao.
Sanyi sobala ba Mr. Kasozi Farouk. Okuwa ku United King of Glory.
Yes.
That is a very wonderful name for a church. Yafe bajita na mgongo Pentecostal Church. Iranga twagalana tuliwanyikivu tuliomu fena tuli muntu ogwo
ekiri
atenga tuweleza Katonda. Thanks so kula Mr. Ivan.
Hai nange thanks so kwa sanga mwe balokunja nyeliza manya gange ze Ivan ze Ivan wokuri nange tambude no mkuru Kasozi Farouk.
Thanks so balaba onakolwa lero tugenda kogera ku mbera yoku yokuva mu kintu no gamba nze ya nkivuddemu. I am quitting. Naye nga tetunaba kweyongera enyo madensa wano mukuru Mr. Dennis Mwanguzi abeko ne remark egulawo
mukama yebazi wa Uganda.
Amen.
Twebaza Katonda tulese wano atendi musanyufu olwaleero nti tukomyewo nate ngera bulijjo. Friday wedde twali wano era twaweereza sessioni yaffe yatambula bulungi. Kyensinga okwebaliza Katonda nti bannanga abaliwo n'abataliiwo bonna balamu bulungi, ate n'abagenyi baffe bano. Abagenyi bano be mulaba tukyazizza olwaleero, be mulaba era ne be mbuulira, baali balina okubeera wano ku Friday, naye nga omanyi omulaba alwana nnyo mu buweereza, kuba kwewaayo, kuba kusalawo. So nkakasa nti nabo olwaleero bawaguza buwaguza okujja wano kuweleza Katonda. Tuli basanyufu olw'ekyo era tukkiriza nti byonna bitugenda okukola omwe mutukuvu yamazedde okumwamira era ali mu kifo kino mu linnya lya Yesu.
Amina, amina. Neyanziza nnyo Mr. Dennis Mwanguzi, kakati mbadde mbasaba tukakane tusabe nga wetandika session yaffe ennungi. Yesu, tukwebaza ku lunaku luno olungi lw'otuwadde. Tukwebaza ku lw'ebyo tusobodde okukola olunaku olwaleero. Era tukwebaza ne ku lw'ebyo tugenda okukola olunaku olw'enkya. Ndi tunatuuka mu Yesu ng'omanyi ebiriyo, omanyi ebirulimu, era nga byonda byonna tusaba otuwa ekisa kyo, otuteekeko omusaayi gwo, era amakubo gaffe galungamizibwe tusaba n'okusaba nti eno programu ebigenda ovaamu olunaku olwaleero biyambe buli omu ali awuliriza n'abantu abagenda ogisanga ng'eri ku replay nabo ebivaamu bayambe nnyo. Tusaba ebino byonna nga tuyitira mu Yesu Kristo, Mwana wa Katonda ow'amaanyi. Amiina. Kakati sanyusa obalaba era n'olulala mukomangawo nga yomuze olunaku olwaleero. Twetanyonyona abagenyi, tubaagala nnyo era tuba tusaba olunaku at least tufuneyo omugenyi omulala gye omugenyi omulala era gwe wojja wano eno n'otulabako ne bubeera wekka naye mubeera bataano ne mubeera kumi ne mubeera abiri kiweesa Mukama ekitiibwa era n'omulimu gwe tugutambuza bulungi ffenna ffenna. Kakati kantandikire ku linnya. Erinnya Faruk nalimanyira kubanga ly'abantu basiraamu. N'olwekyo ojja tugamba sagala kuteeka bigambo mu kamwa nenze erinnya yasoose okunkwatako neŋŋamba ye Faruk omubuulizi wa leero ne neŋŋamba kale tugende ddala mu maaso kubanga Mukama yategese ebino by'ogenda otugamba olunaku olwaleero ate nga nze nzikiriza nti yagenda obituyisaamu tubitegeere nga bw'ayagala tubitegeere.
Se moderator niyanze nyo niyanzege nambye ku linnya. Linnya lyo lyali ly'abasiraamu era ly'abasiraamu. Zadde bange wanzala nga ndi musiraamu nyolo ekisa kya Katonda mu kkula kuno n'okutegeera n'enjiri eyambuulirwa nendaba nga ate waliwo ekkubo eddala lyenteekeddwa okugoberera etuufu. So bwe ntyo ne nzikiriza ne nsenga Kristo Yesu okubeera omulokozi wange ku myaka ddala emito era bwe nakkiriza abamu ne bagamba ajja bivaamu kalokose kakyali kato. Ye neebaza Katonda kubanga ne kati nkyayimiridde.
Amina.
Ate era abasinga ebaliwulira bangamba gwe Faruk lwaki tokyusa erinnya ye nange mbaddamu ne mbagamba lindi erinnya njagala lisigalewo n'abasiraamu yonna gye bali batambulemu nga babuulira enjiri nga mbaga nti nze yali Faruk kati ndi muweereza wa Katonda nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange. Nti nabo kibasikirize okumanya nti erinnya si y'ensonga naye okusembeza omwana wa Katonda y'ensonga. So se moderator era olw'ensonga eyo erinnya lyo nkimanyi si lyeitwala omuntu mu ggulu naye obwakabaka bwa Katonda n'okugoberera Kristo Yesu kyekiyinza otufuula ab'enjawulo.
Amiina. Awo nno walungi bwe tutandikidde walungi nnyo. Kakati munango mujawuliriza nga twolekera emboozi ennungi bweti ojuwulidde endowooza gyetandikidde egenda kuba nnungi nnyo. Nsaba okujjukiza nti obubondo bwaffe oba cells eza wano ku nnaku wa Pentecostal Church zitalingirira ddala mu maaso era nga seera esooka oba akabonda akasooka kabeera wanene ku Children's Welfare Mission era tusisinkana ne twogera ku bintu Mukama byatuwa emikisa gye tulina mu ye ebintu bwe bityo ne tweekizaamininga buli kimu ekiri mu kwagala Mukama n'okumukkiriza. Kakati wiiki eno twabadde twogera ku kwebaza Mukama era nga ne kino ekibuuzo mbadde nsaba nti bayiseeko baabananga bazeera okunkyayirako mu studio nti mukwebaza Mukama abakristaayo tulinamu mikisa kiki ekivaamu mugaso ki oguli mukwebaza Mukama kuba kye twabadde twebuuza museerera abantu babadde n'ebirowoozo bingi ebyayitinganye byabadde bingiko naye kati abali mu studio leero olunaku olwaleero mulowooza ki okwebaza Mukama kirimu migaso ki erifa abakristaayo.
Siyo moderator era tuyanziza niyanze omukisa guno nampuliriza erinnya nkyali Kasozi Faruk. So ekibuuzo nga bwe kize nti mukwebaza Mukama tufunamu migaso ki neebaza Katonda olw'omulamwa gwe nsanze wano kuba n'eri ekkanisa eri nange gye nsumba gwe mulamwa gwe tuliko omwaka gwonna. So zabuli yetugamba 13 ntwebazenga Mukama gwe mmeeme yange ti ne byonna ebiri munda mu nze sinzanga erinnya lye. Kitegeeza nti Dawudi yalabanga byonna by'alina ateekeddwa okwebaza Katonda. So naawe gwe naatuwuliriza n'atulaba ti nze manyi nti okwebaza Katonda kuyina emikisa gye kusumulula kuba Katonda aba alabye nti tusiimye ebyo byatukoledde. So okwebaza Katonda kiraga nti omusiimye naye muli n'okikakasa nti kyonna ky'oli, obulamu bw'olina olwaleero, obugagga bw'olina, sente z'olina, abaana bo basoma, biriwo kubanga Katonda yabadde naawe. So ekitegeeza ensonga y'okwebaza Katonda, tuyoyanza nnyo bannaffe abannamugongo Pentecostal Church olw'okubikulira okwo, tulabanga ate abalokola abasinga tuweddemu ensi y'okwebaza Katonda nga oliwo ogenda mu maaso ga Katonda omusaba busabi, naye ke kaseera naffe tumwebaze naye amanye nti ddala tusiima ebyo byatukolera.
Amiina, amiina. Kintu kirungi nnyo ekyo kakati nga tukyayogera kwebaza n'okusiima Mukama byatukolera. Mbadde nsaba bannanga bonja abawuliriza mbasomereko ku Zabbuli eyo oba Psalms 13 okuva ku kanyiriri akasooka mpaka ku kanyiriri ak'ekkumi. Akasooka kagamba, ndi musomanga mpitira mu Bible eya New Living Translation, era nga akasooka kagamba nti let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. Nachidamao. May I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. The Lord gives righteousness and justice to all who are treated unfairly. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. He will not necessarily accuse us nor remain angry forever. He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. Kakati buli lwetunyiza Mukama, ekibonerezo ky'abaasaanidde otuwa si kyatuwa. Tukola emisango nga minene nnyo, naye ye Mukama ku njagala gy'atwagala tatereka busungu, tasobola tereka busungu, asigala atwagala. Era awo wennyini wensinzidde okujjukiza nti Mukama atusonyiwa buli kimu kye tukola. Mukama atuwonye endwadde zonna zonna eziri mu mibiri gyaffe. Era ye kennyini yatulokola okutujja mu manyo g'olumbe n'atuwonya okufa. N'olwekyo gwe omulungi ali eyo awuliriza NPC Online Church, NPC Radio, nkujjukiza nti kuumira Mukama ku mutima gwo ng'omubeezi w'Omukama akukuume. Mukama mukkirize ayingire mu nsonga ze zikutawaanya. Buli kimu ekikutawaanya kkiriza Mukama yaba akitwala. Kakati ku ssaawa eno tugendagenda mu maaso n'omulamwa. Mu luzungu kiri defiling the spirit of quit, oba okunafuya omwoyo gw'okukivaamu, gw'okulekulira buli ssaawa. Era nga omugenyi waffe omukulu olwaleero Mr. Kasozi Farouk okuva mu United King of Glory e Nabusugwe agenda banga atuyisaako mu lusoma luno lw'olunaku olwaleero. Era awatali kumala budde bulala bwonna, munzikirize mukwase eddiiro.
Se moderator niyanze nyo niyanzege niyongera kwebaza olw'enteekateeka ennungi eno, ne bannaffe mwenna abatuuliza nnamwe abatulaba NPC Radio. So tweyanza nnyo omukisa guno, mwebali kutwagala Namugongo Pentecostal Church, mwenna abali online tweyanza nnyo, tweyanzege. Gwe nawe erekereza kaddatako nogamba kigambo kya Katonda kankiwa obudde, ne bannaffe mbawulirize. Seranga moderator banyonyodde ensonga defiling the spirit of quit. okunafuya omwoyo w'okukivaamu oba okuwanika. So goyenda muganda wange ali eyo, mwannyina nze ali eyo, mu nsi yonna gy'oli, munnayuganda n'abatali bannayuganda, naye ng'otulabira ddala era otuwuliriza omulamwa gwa leero nti tuliteekeddwa okunafuya omwoyo gw'okuwanika. Bingi ebituleetera okuwanika, n'ogamba kambiveemu, n'ogamba mpulira mbikooye, n'omaliriza nga kyewandituusizzaako awantu ate okirese mu kkubo. So naye olwaleero njagala okukuzzaamu amaanyi. Kigambo nga bwe kize, let us defy the spirit of quitting. Waliwo ebiseera bingi bw'otuuka n'owulira ng'amaanyi gakuweddemu and you feel like nothing you can afford. Naye njagala okukuzzaamu amaanyi. Let us stand affirm and defy the spirit of quitting. Oba katuyimirire tusobole okunafuya omwoyo w'okuwanika. So without wasting much time, we can go in our Bibles and read in the book of Luke, chapter 5, verse 1.
Luke chapter 5, verse 1.
Yes, Luke chapter 5, verse 1.
Kakati munango mja uliriza, nyongero kwebaza kulo kubera kwa NPC Online Church wa NPC Radio. Olunako lwa leero tutandise okusoma nga tutandikidde mu Luka oba Luke chapter 5 verse 1 akanyiri ke kasooke k'okutaano esuula ya kutaano esoma nti Luke 5 verse 1
yes
egamba, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. Akokuwine kagamba, he noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Akokusatu, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there.
Can continue.
Verse 4. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Verse 5. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I'll let the nets down again. And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Verse 7. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking.
So msomi wafe. So mu Luganda Bible yetugambye nti awo Yesu yali ayimiridde ku lubama lw'ennyanja ye Genesireti ng'ayigiriza ebibiina nga bamunyigiriza nga bawuliriza ekigambo kya Katonda. N'alengera amaato abiri ameereere nga gali kumpi n'olukalu nga bannannyini go bavubi baagalese awo nga bayoza obutimba bwabwe. Olwokusatu lwensinga okweggala ennyo, Yesu n'alinnya mu lyato erimu eryali erya Simeoni n'amusaba alisembezeeko katono mu nnyanja n'alituulamu asinzire omwo okuyigiriza ebiina. Bwe yamala okuyigiriza n'agamba Simeoni nti, kale kaakano sembeza eryato lyo ebuziba mu mazzi amangi, musule obutimba bwammwe mu nnyanja, mujja kukwasa ebyannyanja bingi. So oluganda gwena atuwuliriza wano, Yesu asanga abavubi oba abalina experience mu kuvuba naye nga tewali kye bakwasiza n'ekimu. Naye ate Yesu mubyewunyisa ate abagamba musuule ebuziba, musembeze amaato gammwe ebuziba. So abooluganda tulaba Simoni yali abivuddemu kubanga Bayibuli etugambye nti n'emigonjo gyabwe oba n'obutimba bwabwe baali babwozezza nga n'amaato bagatadde ku lubalama lw'ennyanja, ekitegeeza nga bakooye, nga babivuddemu, nga bawanise, nga balaba ekiro kyonna baateganye, kubanga Bayibuli etugambye nti baategana ekiro kiramba nga tiwali kye baakwasizza. bana abasajja balina experience mu kuvuba. Oluganda nawe oyinza okuba olina experience mu kintu ky'okola naye nga tokifunamu. Oyinza okuba olina obumanyirivu bakubuza experience and you say that I have experience for over 20 years, 10 years, 5 years but without gaining anything. But today we have come with a title that let us defile the spirit of quitting. Nti omwoyo w'okubivaamu katumunafuye. So Simon Petero bali bazinzeeko ebyabwe byonna. So now oluganda oyinza obba ebyo byonna obizinzeeko. Ekirwadde kiyinza oba kikunyize okumala emyaka n'emyaka, kikumazeeko ebbanga ng'owulira obulamu ogayagala kubuwaayo. Ng'ogamba nti bannange nze mpedde sikyayina, ng'abasawo batambudde, ssente ozikozesezza, buli kimu ekyetaagisa okikoze. But without gaining anything. Naye olwaleero Yesu agamba Simoni nti musuule ebuziba. Simoni yaddamu Yesu n'amugamba ku lunyo olwokutaano nti mukama waffe twateganya ekiro kiramba tewali kye twakwasizza. Naye olw'ekigambo kyo tunaasuula ebuziba. So abooluganda mwenna abatuwuliriza, ekigambo kya Katonda buli bwe tukigondera ne tusuula ebuziba tubaako ne betukwasa. Bayibuli etugambe ku lwomukaaga nti Simoni bwe baasuula ebuziba ne bakwasa bingi n'obutimba bwabwe ne bwagala okuyulika. Ne bayita ne bannaabwe abali ku lyato eddala bandereya nti mujje mutuyambeko. So abooluganda naffe Katonda buli bwe tuziyiza oba bwe tuwakanya omwoyo w'okutya, Katonda atuwa ebyamagero bingi ebyagala n'okuyuza obutimba bwe tuba nabwo. Buli bwe tuziyiza omwoyo w'okutya, Katonda atuwa ebyamagero ebigenda okugabanyaako bye tugenda okugabirako ne banneyiba baffe. So abooluganda abanneyiba batwetolodde tebannaba Kristo waffe kubanga Katonda tannakolera byamagero nabo babirabeko. Naye olunaku olwaleero tugenda okuva mu situdiyo eno kasita osula okukkirizako n'ogamba sigenda kubivaamu. Obuweereza bukumenya, abaana tebasoma, Katonda leka awerere abaana bo bafune emirimu bayambe n'abanneyibawo kubanga Katonda waffe bw'atuwa omukisa teyejjusa. So abooluganda nga Petero bwe baakola wano tebaawanika naye bali batuse mu kadde ako okubivaamu kubanga Petero yagamba Kristo nti twateganya ekiro kiramba. Bano abasajja balina experience naye ate Kristo yajja misana ate abagamba nti aa musuule buziba. Ndowooza naawe okiraba ebyennyanja babikwata kiro naye ate Kristo yajja misana. Naawe oyinza okugamba omusajja ono aliko kikyamu, yatamanyi ebyennyanja tubikwata kiro naye ye Kristo bw'atuuka mu mbeera abange akola ebyewuunyisa ebibadde tebirabika eri abaana b'abantu ate ye n'abikola ne birabika abantu bonna ne babiraba. So njagala okutyuninga naawe nti tobivaamu. Kristo agenda kukola ekyamagero ogabireko ne banneyibabo. Katonda agenda kuwa ssente oyambe n'abo abatazirina. Saawa zino oyinza obba olumwa, saawa zino oyinza obba ekirwadde kikunyiga. Neleka, let God do a miracle for you if your neighbors shall testify the goodness of your God.
Amen.
So neba neighbor bo bajulire Katonda wo. So twebaza Katonda olwa radio eno. They have given us the platform but we know ke kaseera tuyimire ku radio nga weziti tulize program weziti tuddemu essuubi. When we look in the book of Samuel, chapter 16, verse 24, so we can read it there. Samuel chapter 16, First Kings chapter 16. We can go to verse.
First Kings chapter 16, verse 24, is it?
Let me first confirm.
And as he is confirming, in the context of Luke chapter 5, verse 1 up to 11, Peter and his partners had tailored all night and caught nothing. Jesus enters into their boat and tells them to launch into the deep. The miracle of the great catch happens after obedience, despite the fatigue from the previous night. Kakati, the message in this one is, the turning point always comes after perseverance, not after you've quit. So don't quit, stay, persevere, go harder. Because if we are trying to help you understand the spirit of quitting right now, I can tell you that the spirit of quitting is a mindset of surrendering to defeat even before the breakthrough nga tonatuuka gy'oyinatuuka, naye gwe munda mu mutima weraba ng'eyagudde dda, so n'osalawo n'ogamba nti nze sigenda sobola, n'obivaamu naye nga tonnaba na kubyenyigamu by'ovuddemu. Yes, kakati ye spirit y'okwitinga efeedinga ku disappointment, efeedinga ku delay ne ku exhaustion. Buli lw'okoowa nga yekuta, buli lw'obeera disappointed nga yekuta, nga kupika kiri biveeko biveeko biveeko, quit. So don't listen, because when you quit prematurely, you abort divine timing. Kakati nga Mr. Farouk weyongerayo.
So we can.
Yes.
Amina.
Bana yetu libasani forwa Mr. Farouk. N'omugenyi wego yatu chazizi guwaze na yoro walero. Ekigambo kyabuliddeko kikutte nnyo ku bulamu bwange. Kyembadde sisuubira. So nebaza Omwoyo Omutukuvu kubanga twabadde tutandika twakkiriza Katonda. Nti byonna bijja kutambula bulungi mu linnya lya Yesu.
Amen.
Kama yebazibwa amasannyalaze gatusumbwa muko, naye tukkiriza nti byonna bijja tereera. Katonda waffe waali era agabirira byonna.
Talina kimulema.
Mukulu Faruku ayogedde ku mwoyo gw'okuyitinga. Obulokole buno bwe twayingiramu, sitaani omulimu gw'omukulu gye tulifa abaana ba Katonda kwe kutulemesa okugenda ewala. Mukama yebazibwe. Omwana waleese ekigambo, manyi ono mutabani wange era muyita mwana, bwaleese Luka 5:1 bwe tugisomye eraze nti Yesu n'agamba, lwaki ugolowooza nti Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti musuule wala? Kubanga yandibadde asobola okubagamba nti musuule awo. Naye bw'oba otunuulidde kontesiti za Yesu zonna, mu bigambo bye Yesu bye yayogeranga bwe tuba tusoma Bayibo, buli kigambo Yesu kye yayogera kyalinanga amakulu amakusike. Olwo n'Oluganda nnyo, amakulu amakusike. Kati alabira okumpi waawulira ekigambo okusuula ebuziba, alowooza nti oba ebuziba y'erinnya ebyennyanja ebingi, naye bw'oba okigaziyizza kinene. Okusuula ebuziba, obulokole buno bwe tutambuliramu waliwo n'enjigiriza eyigiriza abantu nti bw'omala okulokoka byonna biba bikoze eki? Biba biwedde. Ogwo gwe mwoyo gwa kwitingi. Era gwe kasita kimala okwezimbamu nti nze okuva we namala okulokoka seetaaga kugenda buziba. No, olw'okwe kugwako. Kubanga obulamu buno bwe tutambuliramu ye sitaani goolo yokka gy'abala y'okusuula omwana wa Katonda. Bw'omala okulokoka n'omala okwatula ng'omwana ono bw'akyogedde, bw'omala okwatula kikugwanidde gwe okugenda ebuziba. But the devil akufeelinga so much comfortable to be in life
whereby
you don't go far. Mukama yebazibwe. Bw'ogenda mukuva esula nyinza okuba njerabidde, naye tuyina we tulabira Falaawo ng'agamba abaana ba Isirayiri baateeka akazito ku Falaawo, abamugamba nti Mukama atugambye tute tugende tuweereze Katonda, tute tugende mu nsi ensuubize Katonda gye yatusuubiza. Naye mumanyi obulimba bwa sitaani bwe yakozesa Falaawo, yagamba abaana ba Isirayiri nti mugende naye temugenda wala. Mukama yebazibwe. Mugende naye temugenda wala. Temulowooza nti Falaawo yali takimanyi bulungi kiki kye bategeeza okugenda ewala? Nti bwe bagenda ewala bagenda kwesimatula. Bwe bagenda ewala bajja kuba free. Ky'ova olaba sitaani tatukkiriza kugenda wala. Akuganya n'olokoka n'ojja ku Sande lwokka, n'olabikako ku Sande era n'oddamu n'olabika ku Sande. Takukkiriza kunoonya nnyo Mukama. Bw'onoonya nnyo Mukama ofaananamu ng'enjogera y'ennaku zino ng'oba Fala. Bwe bakusanga ku nsozi simanyi mugenze kusaba, simanyi mubuulira njiri. Kati ekifaananyi ekirabikira ku ggwe kifaanagana ng'omuntu ayalekebwa emabega. Kati sitaani n'addira ekintu ekyobu, Mukama ansaasire, ekintu ekyobunafu
sija kyogera nga mbadde nokyogera ekintu ekyobunafu ate nakifuula ekyebbeeyi mumanyi ekyobuna ekyobunafu ekibi esaawa zino kwekubeera freely mu bulamu bwaffe buno obwekirokole tosaba tosiiba tononya mukama olwofaanana ng'owakabi mukama yebazibwe omuntu afaanana bw'atyo afaanana ng'owakabi so mu nsi ey'omwoyo ate oyo yabeera obubi ennyo mukama yebazibwe okimanyi nti sitaani alina ekifaananyi kye yateeka mu nsi nti bw'olengera omubuulizi w'oku luguudo ng'abuulira enjiri afaanana ng'oba eyakava mu kyalo afaanana ng'oba omuntu owa wansi ennyo mukitegeera kye njogerako nti omuntu wakusanga faluku ng'oli wali obuulira enjiri oyagaa nti yo no waliwo ekifaananyi nsi kyekulabiramu ofaanana nga kati bano abalokola abalabikako ku sande aba be bafaanana ng'ate abaki ng'abatuufu so mu nsi ey'omwoyo sitaani kyalwanyisa okugenda ebuziba okusuula emigonjo ebuziba okunoonya mukama okumunoonyeza ddala n'okumutegeera kubanga katonda waffe okumufuna era abantu bagamba njagala mukama anviireyo njagala mukama anviireyo naye mukama n'akuviirayo atya nga gwe tomunoonya kubanga njagala nkubuulire katonda waffe tukkirize tugaane wa muwendo mungi mukama yebazibwe wa muwendo mungi gwe mbuulirayo ekintu kyonna eky'omuwendo omungi ekitanoonyezebwa nnyo
tekiriiyo
mukama yebazibwe
tekiriiyo amiina nnyo weebale nnyo kweyenga banajugabanye munaffe era tugenda kukomawo twongereyo ekirala kimu oba bibiri abagezi bajja tegeera
so teyanzanye teyanzeege muganda wa taata wange oyo nno mu mwoyo taata wange muwanguzi Dennis so teyanzanye teyanzeege so era njagala okubategeeza tubadde tusaasomayo olunyiri ndowooza lumu ku lw'obudde samwiri ekisooka essula 17 mwe mwena balina bayibuli zammwe kumpi can go in 1 samuel chapter 17 osobola otandika ku lunyiri olusooka bw'oba ofunye obudde naye because of time budde buyinza obutatumazaako tusobola otandikira ku lunyiri olw'12 1 samuel chapter 17 verse 12 but when you have free time you can read from 1 samuel chapter 17
Verse 12 of 1 Samuel chapter 17 says, Now David was the son of man, of a man named Jesse. Watufu Wendy. An Ephrathite from Bethlehem in the land of Judah. Jesse was an old man at the time and he had 8 sons. Jesse's eldest sons, Eliab, Abinadab, and Shimeah had already joined Saul's army to fight the Philistines. David was the youngest son. David's three oldest brothers stayed with Saul's army. But David went back and forth so he could help his father with the sheep in Bethlehem.
You can go to verse 17.
Verse 17 says, One day Jesse said to David, Take this basket of roasted grain and these 10 loaves of bread and carry them quickly to your brothers and give these 10 cuts of cheese to their captain. See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. Verse 19, David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah fighting against the Philistines.
Verse 21
says, Soon the Israelite and the Philistine forces stood facing each other, army against army. 22. David left his things with the keeper of supplies and hurried out to the ranks to greet his brothers. 23. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. Verse 24, As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Have you seen the giant? The men asked. He comes out each day to defy Israel. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. He will give that man one of his daughters for a wife, and the man's entire family will be exempted from paying taxes. Verse 26, David asked the soldiers standing nearby, "What will a man get for killing the Philistine and ending his defiance of Israel? Who is this pagan Philistine, anyway, that he is allowed to defy the armies of the living God?"
Mm.
Verse 27.
You can go to verse 31 because of time.
I go over to verse 31. Then David's question was reported to King Saul, and the king sent for him. 32. "Don't worry about this Philistine," David told Saul. "I'll go fight him." Verse 33. "Don't be ridiculous," Saul replied. "There is no way you can fight this Philistine and possibly win. You are only a boy, and he's been a man of war since his youth."
First Samuel chapter 17. You can read the whole chapter. We know we have to. So Bible tells us one Daudi fenastole tujimanyi. Nti Daudi yasanga banne baganda be ne Saulo kabaka mulamba nga batidde nga bawanise nga babivuddemu ngira mudweta afa batsomedde nti bali bakankanye olwachi olwa Golias eyali ayingiddewo okubalwanisa. So now Uganda inzo bo okankana olwembeera eyo gyoyitamu olwaleero. But the Bible said that David came in, Daudi nayingirawo n'omwoyo wa Katonda eyamuliko. N'agamba nti ono Omufirisuuti atali mukomole asomooza atya ejje lya Isirayiri oba asomooza atya ejje lya Mukama? So gw'omukkiriza atuwuliriza, oyinza obba olyo naye nga waliwo bingi ebikusomooza. Oyinza obba olyo nga waliwo bingi ebikunafuya. And you feel a time that you want to quit, you want to go out of the things, you want to go out of them. But one thing I would want you to understand, nti masekati ago ngera muganda fe muwanguzi watugambye nti sitaani ayagala obivemu yeyeddiza ekitiibwa. Naye Daudi yagamba baganda be, ne baganda be bagezaako omulemesa, but David persisted, neyeyongerayo n'agamba why can this Philistine ashame the arm of the Lord, nti lwaki ono aswaza ejje lya Katonda? So you are also a precious creature of the Lord. It means that teri asobola kusomooza kubanga Katonda ali ku luuyi lwo. So never quit, tobivaamu, Katonda ali ku ludda lwo. Bayibuli yetugambye, inawe tugambira Bayibuli nti Mukama bw'aba ku luuyi lwange omulabe wange anaabeera ani? So Mukama bw'aba ku luuyi lwo omulabe wange anaaba ani? So as we about to wind up, kangabaneko buno obujulizi butono kye mmanyi awo n'abufunamu. For me, ensoma yange teyali nnungi nnyo. So bwe nnali nkula ne ntuuka ku university nga nina okumalayo ssente omwaka ogusembayo, semester esembayo, naye nga bamanja miliyoni nnya. Naye nga tubuzayo wiiki bbiri batulina okututikkira. Naye masekati ago I felt like obambiveemu, nidaliko okwegisanyinga nga kale lwaki nagenda ku university okumala eno obudde bwange, era nga ne bannange bangamba ki ekyakuleeta eno, kale singa wasigala eno branching nakusinia focus singa oli bulungi. Naye masekati ago era nga muganda waffe muwanguzi watugambye nti waliwo ebitusoomooza. Naye ku university yes, nalina amagezi. Naye nga bali abantu bajja ne bagamba banne ne bagamba pasita tusomese nambe kuba bakimanyi ndi bapasita mwaba bagezi baba bakimanyi gwasooka omalayo fees naye nga tamanyi gw'oyita. So nange mu mbeera eyo naye nawe mpita naye nga bo bajja ne bagamba pasita okikuba ng'enjogera y'ennaku zino pasita okikuba kati mwe ndowooza muli cleared wa principal naye nga ekyoffe nyina kwegayira wa principal. Naye abooluganda in the time nga mpulira ninga ayagala okubivaamu bamanja miliyoni nnya tubizayo wiiki bbiri batutikkire. Entandiko kaba amaziga nendaba nga ngesubi ligenze ngesubi liweddewo ne masekati ngesubi liweddewo nga wabulayo oluna wiiki emu batuteeke mu butabo bafulumye obutabo. Abange njagala okuzaamu amaanyi nti laba ate Katonda bw'ayingirawo n'akyusa embeera. Gwe bali babanja miliyoni nnya nze yasooka mu katabo ka yunivasite kwe bagenda otikkira. So lwaki nti natuuka mu kadde nga mpulira ninga zisoboleddwa. But najukire kyawandiikibwa kino era Mukama yakinyoma nti ne Petero bali bawanise nga babivuddemu, Katonda nayingira mu mbeera zaabwe, Katonda n'abayamba, nawe asobola okuyamba. Abange nafuna miliyoni nnya nga mama wange si yazimpadde, taata wange si yazimpadde, si muganda wange yazimpadde, naye muntu buntu yangamba afaluku mpulira nga Mukama ayagala nkwe ssente zino nazimpa bwi million nya nandira mudoza yamba million nawe mitwalo nsambu ezilegeza nezino nendi yako ku nsambu ezo so che tugamenti naye mukama agenda kubako byakolera newa no babirie osigazone excess so Daudi te yatyambera era nkomero ya Daudi ya wangula Goliath why Daudi did not quit te yakowa so nawe mama andaba gotata tukuliriza is a high time katuchuse integera yafe sitani agenda tu challenginga eranze ntero gamba bavuka bwenkulembere iyo kanisa nebonna abensumba nti fabaloko litusinga na bizibu tetusinga na bizibu naye we meet challenges tusanga bisomoza byokabe bitusomoza naye mu after all katonda wafa abamwesegwa okubituyisamu mulinya lya Yesu. So gwa soma nao liye yo soma walua bagendo kule yivuzo nafa basi ni afo unako uruwa lero baba dem briefing ya wirani wano mbasanza wana nga basanyo fu wano na mgongo pentecoste iranga baga mba atu kena kufita na ye masekati yago ngulawa magezi sima ronji nyo ngulawa magezi toina tobivamo God is gonna be on your side ogenda kuita ST watu vidize katonda ngofunye first grade ngoiti demudale risoka. So tobivamo tokowa nga Daudi bwata wanika binji byonna betula abamanyi mu Bible tebavivamo olaba kana yatuka embeera nga peni na musomoza amugamba gwatazaala lwaki kyokolo tulira bulizeme naye walwa bakusomozeza kulwaki kwate bale bakatonda wo ne katonda okuleso ite mu mbeera eyo balabe ku katonda wo muli nya lya Yesu. So njagala kumaliza kamalize nekano moderator nzikiriza era I share this testimony eri abatuliriza. Nze Faluku ndi mufumbo. Amen. Ndi mufumbo suna akamala mufumbo omwaka gumo ne weeks ndoza satu something eh
so waliku numbers paka so bula tuterako hours na so, minutes
I have the experience in marriage. So now aliye tuna fumbira osobola kunkubira kasi moderator kujia kwa namba yange ngwe ku experience
kati moderator ya single jeta
ngwe experience mbufumbo ibanga lye mazemo ne we nalingenda mikolo ewafe bachimanyiti teri nomu yali awasizambaga so I added to na ino okuja nzijewe echo chebagamba nta ewaba Faluku teri nomu awasambaga tata wange ndoza yageza ako na yanjula yanjula mama wange ndoza lete bintu ngabya mitwala asatu ninga anonye muchala bintu ngabya mitwala asatu so I felt nembuli echi nsikula mulini nga ah nzate nyino kole chisukao. So masekati yago ningamba abe wafa nginda kwanja ya base kabisesi nega Faluku to ina magezi sende ziwandi kozemu ebintu ebikugasa ato zizente ogenda sasula mu kazi togenda na zifu ne mikolo togenda na jite kao. So abange omulabe yalwana bonna abamanyi ku kyalo accident nenzifu na ezedilingano accident nga 10 nga sitana yagala kutukiriza kiriche bayogera nti ate kisoboka but in the medicine munze naina katondo muamanyi ngamba ah nze nyina okusala akaguwa kali bakitaffe basenga banke bataasala.
Amen.
So mubanga tonondoza nga buli naku satu omukolo ndoza gutuko ogwo kwanjula naina ebintu byenyina okutwala nga byetaaga milioni 2 naye abooluganda tuyina Facebook page ku kanisa nga bwebimanyi nalyawo omusajja omukazi nawankubira essimu nanga gwe Faluku konze yenze nanga nze yangamba linnya lya Kinyarwanda sijigira na bulungi nanga nze nveno Rwanda mbagoberera kwonulayini kanisa yammwe so buli bwowereza onkola bulungi nengenda kuteraka akasente katini ku ssimu kakuyambe kakuyambe simawe bakana akusobozesa nga mmanyi nti amu ndegera nga bangambye akatini nayinza okumpa emitwalo ebiri era nga naye wozi agambye katini naye abange ngenda okebera ku ssimu ngaomukazi anteredeko emitwalo 9 or 5. So I felt like glorifying God ne mfuka crazy because of God. So katonda nayingira mu mbeera nga ninga awanise abivamu. So katonda yakola omukolo gw'ekitiibwa ekitiibwa kya katonda ekirabisibwa ku kyalo n'abeeri ewaffe ne bagamba embaga eyo bagibanyumiza bunyumiza kuba tebajja bagamba batugambye embaga tiyabadde ya munnayuganda n'embaga yabadde ya munnayuganda era nga yenzo wammwe. So nawe ali eyo
anti batya nnyo kyabagana okugendayo kwali kutya
kati nawe ali eyo nti katonda agenda okukola ebintu nga si bya bulijjo kasita otabivaamu kasita otabikowa so we have to defy that spirit of quitting. So ndoza bwe budde bwaffe
And as we continue, but then someone could you present, this is why you must defile that spirit of fear. To defile means to refuse contamination or refuse to be subdued. Quitting contradicts God's character. He never abandons his plan at all. Persistence purifies faith. Erabo tunulamu James chapter 1 verse 3 paka kufo. Ojaboy weyongero kufuna amagezi manji. Mweche chintwe chobuta kuitinga. Your endurance becomes a testimony for everyone else. Sibole merako abalala bajala bila kugwe. Eraba sigale nga naoba nyiki vukucheba kola nga bachi bache kuteku ku end goal. Nga bacha kilizan tuja chimala tusobolo chimala kubanga. No wonero obujanga tunaba kuitinga. Obonero nga loss of enthusiasm ngo wedemu amanya gali gakupika tocha galina. When instead of praying you are now complaining. Oboli kumpi kukwabulira. Oboli kumpi biva mwoya gala chita angotandiso kuyumba ugamba. Na yenze nabachi zata linanga tonunji. Abalalabo nabona baine saba busabi mukama. Omugambe achusembe idayo na osobolo kwa mbaliri ingato je wala viejo ya gari nyoto yomba buyombi kukaba kudao complaininga techiwa chirunji no kwe comparinga na abantu abalala na chochi vako kukuitinga kakati munange ngovude kwebio ebisatu waliwo no kwe ya ula mbriwe ya ula nga guwewa isolating atoli social toina mikwano chidirida kulowoleza mundowoza yoyoka era umalirizanga oyabulide embera jobadoliko kakati mkulu Ivan.
Yes sir.
Jewale koseo
kaseo jewale
seo kaseo weda nkwe sunzo kuhuliriza chiva saidi yo.
Yes sir.
Da mukama amazena achitu kiliza na kumkwasa.
Yes,
sir. Wevali nyo kutuka olero na kolwa lero. Ranga mbate nkusaba. Obudirida abantu abali ya bagalo kuva. Muchevali kwa bagalo chivamu. Badeka.
The organ mkama ya waziwe.
Amin.
Mena mali ya yomutu udiriza na abatulawa. Nze. Kwa kwe baza mwe wakwe wa yoka dataka mwe ude wa mwe. Kukuliriza nasa nyuasi muganda na ye ndogo zaomba mpoji ya jemba nga
zako kukira olugana nkuhuliza wede walu nyeze zada ologera nga wanabe masaka.
Yes,
olutambulira dala bulo jina
katikule chigambe chibulidwa neyo ngila umia mwenea bali yeyo kame zewa uganda uomu nyue la kwecho chuhuli elimu mukama kujuli la mukama chiba kwa tuongela kwa eliba andwe kwa eliba nafu abali yeyo kujuli la mukama kwa kuweleza mukama chiba kwa tuongela kwa mgo mtu kwa mulokole kwa chiba kwa chiba kwa chitiaga eli munafu ali yeyo na yali wansi na ina haba kwa chakula chi nechayi gana kusinzi ya novu juli zibobo kwa chi bobo juli bobo wadeyo kati so ni yongeo mwina wali ya batula bana batu uliriza kula kade kemutu wade mwina wali kutu uliriza.
Yes.
Ili yange kama vampe yonkisa.
Amina, amina. We wali nyo mkulu Ivan. Amina. We wali nyo okutua obako obulunjo obo era bafunyemu.
Amina, mukama yebazibwe.
Amina.
Twebaza Katonda wa mbopagenyi baffe bano betukyazizo na kuwaleo neneva za mukama olwa mkulu Faruku. Mkulu Faruku ono ali wano natandi kumula bandoza gaine miaka nga 12-13 awo natandi kumula banga mwana muto ddala zize mulaba nga akula zize ndaba entambulaze omwana ono alemeddeko nnyo mu kunoonya mukama alwa kubayi tayagadde kwegulumiza wanga sikirungi n'okwegulumiza naye gwe mulaba ono musumba ye musumba w'abato mutabani wange oyo gwe mulaba ali awo ku kamera ono ye yamulera mu kubayigiriza Sunday schools zifaanana bwezityo so ndowooza we kuba ku
kujamu kubaya ko ekirabo kyalaba obaki omuntu gwe yalera ndoza nuli tewamulera bubi abaddewo nnyo mu baana era obuweereza bwe buli mu baana naye abo abaali abaana kati bafuukidde ddala basajja bakuze akuze nabo bakula aweereza Mukama mu mbeera zonna ezitali nnungi ez'okusika omuguwa naye n'asigala ng'akola ki alemeddeko ate neebaza Mukama nti n'ekigambo abasomesa baamusomesa ddala baakinyweza mu ye ate tukkiriza Katonda nti Mukama akyamutwala wala Mukama yeebazibwe. Twali tu programming okujja wano last week naye sitani nga womumanya alwana natuuka ekiseera ne nkubira Mr. Faruk ono n'angamba nzijja olw'okubanza obuweereza mbumanyi obuweereza sometimes bw'oba olowooza okubuweerereza n'ekibiina Mr. Faruk ono bwe namubuulirako ku buweereza buno yangamba isoke okusinziira nga ye bwe yali akiraba nangamba isoke tuli bangi abaana mbayina kubanga era nange mwesiga nti abaana akola ki abayina kubanga abaana baabaddemu abakuzizza babe okitegeera naye nze nali nkimanyi nti okuweereza Mukama kuba kuli person Mukama yeebazibwe ate era sitaani tasobola kukkiriza kukozesa kibiina kino ky'olina Mukama yeebazibwe kati olw'obudde naye kyeneebaza Mr. Faruk ti Mr. Faruk mbadde simusuubira wiiki eno kukola ki
kujja
naye ate najja ne message egambe y'okulemerako nti alemeddeko n'olwaliro n'akola ki n'awaguza mu mbeera zonna ndowooza era mukirabi n'amasanyalaze gaagadde ovaako kati ate n'ekirala kye sitagambye ti bwe yali alina okujja wano n'agwa ku akisidenti ndowooza nakubidde ne nkubuulira n'agwa ku akisidenti kwolwo olunaku nga twali wano nga tumulinze ne tumaliriza puroguramu naye Mukama yeebazibwe nti era awaguza nawe wankubadde amasanyalaze gaagadde ovaako bikibiki awaguza n'akola ki
najja
kati twebaza Mukama olw'obuweereza bwatuwadde ate ne twebaza n'abantu abali ku online mwenna olw'omwana ono tubeebaza olw'okutuwuliriza olw'obudde Mr. Isaac yatugambye alinayo puroguramu eri mu kujja mu maaso awo Mr. Faruk tetumuwadde budde bungi naye tukkiriza Katonda nti alina ekibiina ky'abaana baalidinga olunaku lwali baakomyewo abaana abo balikola ki kati kaawaguza guno ogusooka kati ate wali bijja
kwakokubiite
Mukama yeebazibwe kuno kubadde kuwaguza kunene okujja kwano ku radio neetukkiriza Katonda nti lwalikomawo ajja kujja n'ekibiina kyonna Mukama yeebazibwe amiina. So moderator mbadde nsaba ndowooza tuyiseewo oba obubaka bwaffe buli oba obuweereza bwaffe
obubaka bwaffe obobuweereza
oba obuweereza ne Mr. Faruk ono
naye abumanyeko yeetegeke ng'obudde bukyali
tulina obuweereza obuweereza bwaffe tubuulira enjiri ddowa tuddowa ate nkakasa Mr. Faruk ono mulungi mu ekyo kisuubira nti ekyo kikalubiriza nnyo kubanga si bwe bulamu bw'okuliddemu ddowa tuddowa ono gwe mulaba abuulira n'enjiri y'oku kkubo Mukama yeebazibwe sometimes waliwo emuyitako ng'alina gurupu gy'aliidinze mu sitense nyaawo nga yakutta omuzindaalo so muweereza mulungi tulina obuweereza bwaffe twateesa n'abasumba twebaza Mukama olwa radio eno ekyaziza abasumba abawera ne tuteesa nti buli musumba ajja tuweerezaayo ojje ly'abalwanyi bana abajja okujja ku lunaku olwo lwe twateekateeka tugenda okuweereza tugenda Luweero emabegako tubadde wa
mwaneno Kibuzi
tubadde Kibuzi
Kayunga
gye tubadde kati ate omwe mtu kubya tusindise Luweero ennaku z'omwezi zijja kubeera nnya omwaka ogujja nga January
mu Sunday esooka
tugenda ku chachi bagiyita
bagiyita Vast Grace
eri eyo yatusindika gye tugenda okugenda kati tukkiriza Katonda wakati tetuyinza kuva wano kubanga abasumba bonna abazze ku radio eno bonna bamanyi enteekateeka eno era bamanyi olunaku nti lujja kutuuka era bajja tuweereza abaki abaweereza naye tugenda kyembadde nsaba Mr. Isaac nti mu nnaku zino ezisigaddeyo nga bwe mumanyi nti sitaani alwana musobola okulowooza nti abantu abo bonna they are ready naye ne mutuuka kwolwo olunaku era sitaani n'alwana n'olabanga n'abantu tebakoze ki batebalabisika tugenda nga tuva ku puroguramu eno tugenda kutandika okusaba okusabira olunaku olwo tuluwonge maaso ga Mukama. Ate nekirala kitusaba Mr. Faruk nti naye waaba akiwulidde kubanga sijja kimugamba naye omwoyo mutukuvu yajja okukolaki okukimunyweza gyali bw'aba akiwulidde waddembe naye okutuleetera ya ate ono mwagaza n'abaana nga mukaaga kubanga abayina naye mpozi sitani nga yakoze eki nga yabawugudde ye naye n'atuleeterayo abalala bataano Mukama yebazibwe ne ye n'abawa mukaaga ekyo nakyo kiba kikola nnyo Mukama yebazibwe neewuunya lwaki mugambye bataano ate abasinga bona twabagamba bameka bana naye ndowooza ekisa kya Mukama kiri ku ye so tukkiriza Katonda nti olunaku olwo tugenda tuwunga mu maaso ga Mukama tusigazaayo emyezi emeka singa ebiri oba esatu tuli myezi ebiri Mukama yebazibwe emyezi egyo ebiri bannanga abampuliriza ku NPC Radio tutandika okusaba tusabire olunaku olwo tugenda ku kanisa eyeetooloddwa abasiraamu naye Mukama gye yatusindika omwoyo mutukuvu gye yatutwala ffe twali tetugimanyi naye Katonda ye yatutwalayo n'atugamba eno kyaki gye tulina okuyamba so bannange mwenna abawuliriza pulogulaamu eno tutandika okusaba tutandika okuwonga olunaku olwo nga nnya n'abo abaweereza bonna abagenda okujjako olwo olunaku Mukama abanyweze malayika wa Mukama akuuma ateekako ekisa omusaayi gwa Yesu likagwetoolola abantu abo abagenda okujjako olwo olunaku olwo ekisa kya Katonda kitukuume ate tweyongereko n'ennamba namba ebere y'amaanyi mu linnya lya Yesu amina
amina webale nnyo okulobako obwo bulungi ennyo ennaku z'omwezi nga nnya January 2026 tugenda kubeera Luwero ku Vasquez Missions kanisa eryeri gye tugenda okyalira kakati ngenda saba omukulu Mr. Kasozi Faruk atuweye sali galawo tubeere nga tweyongerayo ddala
so yanziza nnyo se moderator nyongera kwebaza olw'enteekateeka sibu webale nnyo kama okutwera omukisa ogw'amaanyi mu linnya lya Yesu so gwenna atuwuliriza katuna esaala eno zikiriza nti enaakola enjawulo mu bulamu bwo embulamu bwaffe ffenna abali mu studio wano Katonda omulungi twagala okwebaza olw'akanyomero okwotutaddemu olw'akaseera ke tubaddemu tufunye okuva gy'oli Mukama taata tulabye nga taata tuyina okunafuya omwoyo gw'okubivaamu oba omwoyo gw'okuwanika Katonda wange ssebo kyenva nsabira buli mukyala buli mwami buli muvubuka buli mwana atuliriza ku NPC Radio Mukama Katonda wange waliwo abadde awanika waliwo abadde mu mbeera nga mufumbo naye bamubuuza omwana aliwa nga tozaala nga wulira akyagala biwanika bivaamu nekwe Katonda kaana yakabiriranga peni namunyoma kaana wamuwa Samwiri naafuka mafuta ku Daudi Daudi naafuka kabaka omulungi yakulembera Isirayiri sebwe kitanga abaana ba peni na tetuina otubawulirirako naye omwana wa kaana gwe yazaala yafuka ensonga mu Isirayiri taata n'omukyalo oyo abadde mu mbeera baako ekyamagero ky'omukolera kifuuke ensonga mu famire ye waabwe baako ekyamagero ky'omukolera kifuuke ensonga ku mulimu gwe Katonda nga waliwo ye yasoma ayina digri ayina masters ayina zidiploma naye ng'omulimu gubuze Katonda wange gwe ateme kuba wetali muwe omulimu ogenda okwogeza abalala obwama sebwe kitange tukoye enjiri Mukama taata y'okukaalukala naye abantu batulabeko kw'ebyo byotukozesezza bagambe nti ddala Katonda w'omuvubuka oyo yalina okusinzibwa Katonda w'omukyalo oyo leka agulumizibwe taata abantu banaalokoka bulokosi olw'ekyo ky'otufudde fula omwami oyo taata omulwanyi w'amaanyi abadde abivaamu taata muyambe oyo alina ekirwadde nga n'abasawo kyabalema bawalipooti bwenkya n'eggulo nti kino kiyinza obutawona abamu baamuwa wiiki ne bagamba nti agenda kufa naye gwe Katonda aziba obuuma bw'amagombe taata baako obuuma bw'oziba ku lw'oyo omwana abadde anaatera okufa Mukama taata tusazaamu omwoyo gw'okufa tusazaamu omwoyo wa accidenti taata abantu baffe bonna abatuwuliriza bafuula ensonga bafuula enjawulo leka taata balabe enjawulo taata Katonda omulungi ssebo ne puroguraamu zonna ezigenda okudda ku leediyo eno tuziwonga maaso go leka taata zibeere ennyuvu taata naabo abateekako kaddata kaabwe tetulema butabasabira taata yongera obagaziira ensawulo zaabwe taata ne bamudureta bonna abatusayaza mu situdiyo eno Mukama abatuwa taata leediyo ezimu bawaayo ssente okukyala wano naye ffe twebaza NPC Radio Mukama okutuwa omukisa guno naffe okuwoyako chituleta maso gaba na bo mukama tata bawo mukisa bagazirize mukama tukiriza anti myaka ejija maso mukama ngate wano tuje ngo tuzimbire studio esingo bunene mu Uganda ne munsi yonna ezo tuchiragula okubeerawo wano wenyine mu Kristo Yesu mwana wa Katonda mutusabye fenane tuddamu nti amina
tuanziza nye sale nunje nyo webali nyo webali tusabirako era olunaku olwaleero lwa mukisa olwedde nange ngufiiringa omukisa kumpitaayitamu era nga nkiwa nti buli omu ali wannayaguulira nti omukisa guyiseewo bw'okuba nga obadde wakatuuka ku NPC Online Church wa NPC Radio tosuubiddwa kubanga programu eno egenda kubanga eddibwamu wano wennyini ku station ky'oba okola kiri kimu butavaawo osigale ng'owuliriza amannya mbadde Isaac Katareba ng'olunaku olwaleero nkoze n'omukulu Dennis Mwanguzi awamu n'abagenyi baffe ababiri Mr. Kasozi Farouk ne Ivan Mr. Ivan be babadde naffe olunaku olwaleero batwadde obubaka obulungi ennyo obukwata kulwanyisa omwoyo ogw'okulekulira ogw'okulinga gugamba nze ngenda kivaamu nze ntidde ennyo sigenda bisobola ogwo omwoyo ogwo tugenda batweyongera ogusomako tweyongere n'ogwogerako tugulwanyisize ddala wamu tetubaako nekyetuleka omanyi bw'oba otema omuti n'olekayo ekikole wansi oba togugyeewo era bw'ogenda neweebaka okumala wiiki bbiri n'okomawo osanga akati kakomyewo era akato kavuddeyo kati ekyo ekikolo tulina okisikayo wansi eri ekyo ekyokutya ekikolo ky'okulekulira tukijje mu bulamu bwaffe mwebali nnyo kuweza NPC Online Church program ebadde testimony time era nga mutusonyiweko okulwaleero aka program kaleero kabadde kampimpi tetukoze ng'akabulijjo akesaawa ebbiri enamba naye tugenda badira kubanga omukulu Kasozi agenda komawo tulabeko era nze ngenda bamwesunza essaawa yonna mwebali nnyo okuwuliriza era nga mbeere bulungi mweraba.
You're locked in to the home of spirit-filled content. This is NPC Radio. Catch hashtag save for the best in urban gospel music, rhythm and love for those sweet Jesus melodies that move the soul, the update to keep you informed and inspired, and covenant walk for all things marriage and godly relationships. Don't miss testimony time where real people share what the Lord has done. And that's not all. There's so much more waiting for you at npcproductions.com/shows. This is NPC Radio, the power of faith on air and online.